sa borotho ka poto rotwa tswa ra le gwenya skon pants le o kana le kwa baba ngwana ke a ga go kwa fa tswa ra le gwenya skon pants ke re bita mita tsa sa borotho ka poto rotwa tswa ra le gwenya skon pants le o kana le kwa baba ngwana ke a ga go kwa fa tswa ra le gwenya skon pants. You gotta respect it, keep it clean and fresh, yeah. Don't just sigga like keke, yeah. Keep it tight like pegs, yeah. Swara le gwenya abanye bathi gareteng kum kum kere. You gotta respect it, keep it clean and fresh, yeah. Don't just sigga like keke, yeah. Keep it tight like pegs, yeah. Swara le gwenya abanye bathi gareteng kum kum. Geleza de party de vibe, nate we chillin', we sippin', we high. Nigga rocks up in a new Maserati, looking good, smells like Dubai. He's like, hey, mtwana, come and chill with us. We got money popping bodelas. 106, hindi double up. Call the waiter, order fast. Party fedile, they drive home. Mwano buchile ke sono. Bakena katlatla lamsala ke hit after hit aura checka khin condom. 9 months later, baby nyan kafa gauspane chomi thola sas. Tsalo vaile, ware batho ba oloile. O paletswe ke mita mita tsasa borotho ka botoro tswa tshwara le gwenya skon pants. Le o kana le kwa baba ngwana ke a ga go kwa fa tshwara le gwenya skon pants. Mita mita tsasa borotho ka botoro tswa tshwara le gwenya skon pants. Le o kana le kwa baba ngwana ke a ga go kwa fa tshwara le gwenya skon pants. Utlwe ba re ba re tibi tibi babelane sala sala gentleman. Ah yo buena ah e ah yo buena ah. TV TV, mabela ni sala sala, gentleman ni ah, yo buena ah, hi ah, yo buena ah.